Jake Clearcut Record.
Nulla All Stars, nulla All Stars, nulla squad. I hate propaganda, wafisadi wameja. Tumetoka kula rusha, watu wanakufa nja. Ukicheki pande zote utadhani tunanga. Watu wengi wanakufa, wengine wao bado wanakopa. Wasani nao bado wanaota ndoto za usta, na bado tuko down.
Tumechoka propaganda, kila siku kutukana. Manifesto propaganda. Iwapa kura tuhudumie, ila upete ukazi. Taarifa nyingi za ufisadi. Ubadhirifu wa fedha, utovu wa usalama. Tumechoshwa na kichefuchefu. Why? Tumechoka propaganda, kila siku kutukanwa. Manifesto propaganda.
Gagana upwa, hali wali mkavu. Wamana na kazana, ziki kazi kwangu. Spendi kuwa sugu, mchomwe kama njugu. Heri nile chungu, na mwisho nile tamu. Wanoponda siwezi kuwa figia salutu. Heri wao wawezao, kuhoni na masuki. Kabu ila suki, na mwisho nilai suki. Kicha kuwa mwana mjitu, na mini kazi.
Joseph Wantu na mada kabisa. MC kwenye float na wakilisha. Kwanza kabisa before neze kurushe, zo mipango za shitani na zifunganisha. Kwa superstar siringi, niko ever busy, form ni kumekshilingi.
Tumechoka propaganda, kila siku kutukanwa. Manifesto propaganda.
Bila stars part and propaganda. Suna jua barini toa pia ina mama. Tena uwezi panda njugu kaa unakama. Kana sisi bila mic nada inapanda.
Tumechoka propaganda, kila siku kutukanwa. Manifesto propaganda. Tumechoka propaganda, kila siku kutukanwa. Manifesto propaganda. Tumechoka propaganda, kila siku kutukanwa. Manifesto propaganda.
Yo, this is Funyola Ostas, Intiakat Records, Danise, Last Stop, L2, is a chip, alongside, Breeze Kid.